Make them know.
This is Papa Yaga on the beat.
Relax, diko kara nazari wakupagala.
Zaga zaga ziri katete wala ulamba.
Rana kampalo muziki tu wababula.
Na tata na shifo na jazi mene.
Yo wende nda kutasa olian. Olian.
Nenda kutasa olian.
Olian.
Yange nenda kuwasa olian. Nenda kutasa katika tini Abafeli banji ndaba baga la katize Sili chuma meto njo changa moto Nzijamu viroto mbra kila choto
Sijali toto tumengwela tonto
Ute mulisa kutuala mumanzo Zanyanga mweso nzendi murukundo Kwe vya kaunda tembu no kakubie wingo
Relax diko kara nazari wakukwa gala Zaga zaga siri katete wala mula Arana kapalo musiki kwa babu Rana tasha na shifo na jazi mi
Yeah, batu wande njaga loje
Yeah,
mbasa na wa muziki tukuboje
Yeah,
tuzinise kumutu kongoje Rasta monster the city moje
Yo wende na kutasolia Olian
Nenda kutasolia
Olian
Yange nenda kuwasolia Tolia Nenda kuwatolia
Ngambe nenda kuwasolia
Nenda kutasolia Kani ngamba mazima tinkuriha
Tusha kazenu mkutina
Kukutwala tubide tuzinega Kukazine tubide tuzinegal Nenyira nuyaka nubachiragal Kukazino muziki tukuliegal
Elizo wanashara unte kumu chikapu
Iwele alinga ntakule videho Nema kesi netu wakazi tariho Yonje la love niwe baby kimwe Elizo wanashara unte kumu chikapu Mbalala na kampalo muziki tuwababula Zaga zaga dikonkolo tabalabula Niwori kuntega nisa niwori kuntabula
Yama omega we
Yo wende nda kutasa olian Olian
Nenda kutasa olian
Olian
Yange nenda kuwasa olian Tolia Nenda kuwasa olian
Ngambe nenda kuwasa olian
Yeah, kiliza kutwari nino kuwa mahari Kwe chilmia mtari Bambi don't you worry Zetili muya ye Chongo vate chulimu ya tamandijeri